panga osulongiza osimongiza engeri yona teka kutaka na yeni na katonda teba kera tabongota enkwezo ne pulani zobyo na alibigotanya tewali cha kumwanyise cha wese bukumwana nange katonda ngali nange ekirira bomukisa ekyondaira asetani kankugambe nemikwano jojigambe tibuli ekizalibwa katonda mazima kiwangule nseno munjagalizo kukaba mukubo taddemu emisanvu naye manya nti ali munze wamanyi talemelelwa omubinga imusa enfufu katonda wange aimusa omutindo ebyo byopanga panga okunzisa wansi sikiriza tebirira bamukisa hey! Omubinga imusa enfufu katonda wange aimusa omutindo Sembe mabega ondabe nga nkulembera nkulembera mutima olumu obujiji obujulizi buli mpero obujulizi ababi buli mpito omulogo wanti mwaba wangude kwe muyito omulogo ni mululi olwaba wanguzi mukomera mukama yantorosa enjegerezi badde zisibye zonna zikutuse omubi
Katonda natamegwa ndi kizibu kye mutayinza na bwana puga munze obuwanguzi buli nange ndi mukuru kitambirike
mululi olwaba wanguzi mukomera mukama yantorosa